shaka ni chongora ahu shaka konja da jayo na kwirinjie lumbiri ewowe ichu shaka ni chongora oh ahu shaka konja Dachayo na kwidinye Kukwari wawe mugawa wingabo Nyobora ndakumbira Kukwari wawe mugawa wingabo Nyobora ndakumbira oh, oh, oh.
Nakwidinye
Nakwidinye
Simon Gwanisoni Kambiwanji
Nachonguisha
Nachonguisha
Umutima wanji
Imbele ni nyuma Niwowe maboko yake Ungwani
Wabere abisiraheri amagare na mafarashi kubakera abakwirindiye babaye mu mahoro bana wabene abisiraheri amagare na mafarashi kubakera Kwirindiye mana era babaye ho mu mahoro ona ntambara bigeze utsindwa Yesu Kristo nakwirindiye
ona ntambara bigeze utsindwa Yesu Kristo nakwirindiye
narugamba narunge
ntambara Yesu utsindwa
Nantambara
Nantambara Wigeze utsindwa Yesu Kristo Nakwiringiye
Nantambara
Wigeze utsindwa Yesu Kristo Nakwiringiye
Nakwiringiye